Sengenzeni ngenzeni kubantu no no ona mukulu mulu yangithanda ngiyakwazi ukufa ngamatolo
Shower me with your blood.